misang sa tofa tofa mi jam yo kota.
Minu tanken babu kuchwa.
Oh, von tanken. Uwelo, awash. Uban futbasha lo matinda no abana.
Aksi o matinda no abdus.
Oh, von dus. Uchan von dus.
Ya pila ba.
Ngiyonsiza ngani-ke namhlanje?
Hhayi baba, ukuthi khona impi esakuyona besifuna nje ukuthi usithi siqinisa kancane.
Oh, ufuna amakhathakhatha. Usani-ke ngingene la esigodlweni sami sokukhohlakala. Yabonana niyodlula khona, niyodlula kuba nesiphephe kade bekuhamba inkanyama. Sondela-ke mfana baduse kwegcobo amafutha enyekelezi esiphongweni. Uyothi yonke into ikhafula ngomlomo wakho iyokwenza isithu asivevezele. Imqhutshwayo yonke into engiyoyenza iyonenza ukuthi ngikhasimule bafana bami. Lalelani-ke ningithumele phela ingoma okubluetooth. Uma ngobeza ungithengela ifoni entsha inobluetooth. Banike bafana.
Labo mrepa bayaboza ngathi bafana bafana njalo bayadisappointa noma ubaphasela ibhola babodwa bahlulwa kuscore. I don't fuck with you, angani uyazi njanga ushawa idrop. Babaya ngibavala umlomo bebethi bazama ukhotha ngavela ulimi ungalichopha. Angibasabi ngabakhomba abanye bangizela ngobhora ngabangcwaba bayabhoka ma bangibona kushake amadolo kwedance kasikomoda khona idise yabakhona ulova kwathenga ama-influence ezama ukunqoba bethi sikuva upersonali kanti ipace engihamba ngayo bafani kwelinye izini. Khona irasta engalidisa namhlanje liqula isitatami yazwana. Yikho lokho ngishona khona ngikhona ngiyayiqaqa i-kenop. Uma ungibona shaya ikhona ngile sibhamu esiqeda kukhokhwa. Ngidayisela amakholo esontweni ibhayibheli eliqeda kutshontshwa. Ungizela ngesifuba esineyinwele myeke ngizomluka amagoda. Ngumkhumbi kano mina ozonwelisa uma kushona. Then uspithi verse nothi kuyakaspithi uyoqoka. Ngishaya ivesi eqaqamba enhliziyweni ufisa ukungibhonya. Sikhuva sasikhotheni ngithatha impa engomeni ye emgwaqeni njengekhadi lakasasi. Mina ophilisa igebengu hhayi uwak lo muntu lo ngcona focus ekusonkeni. Uhlulwa kushintsha i-flow lo plumb ongayanga esikoleni.
What about that? What about that? What about that? Trending will keep on shining. Nama kerezera different like my TikTok challenge. Akekho influential njengam. Surprise abagang busy Illuminati. Akekho nama clones njengam. Umkhamo wami ugudla better than ifloya. Scared to diss me cause bayazi ngizobanika intoya. Masiyo kwabahlolayo bathi ningaphuma uthi ngidume ngentelezi. That's why singasucceed emhlatheni nina nisiloyayo. That's why I don't take pictures with none of these rappers. Abathwebuli abathakathi ama satanist members. And I'm here to do the Lord's work but fight against Jay. So share your motive again and see how much you gon' sell. And bahudula ngobuso phezu kwamathuluzi. They sell the one they smoke as if they got nothing to lose. I win LGBTQI community nama pronouns. Abekho happy when I say that I'm him. Ngizontshangisa this is bigger than rap. And ngizo-expose wonke lo shit wenu njenge-colostomy bag. That's
what about that?